Halleluja. 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 Nyaje sek, nimekam kucheck pasi. Naitaja advice kutoka kwake kiasi. Nimetry kumcall pia na ngozi yake mteja. Nikaona nijilete at least ni cheki reda.
Ako busy kwa sasa, anafanya ma anointment. Ndiyo mcheki, lazima ukuwe na appointment.
Ah, is a story, weka kando. Msho tu ni mimi, tulianza nae kitambo.
Oh, you lucky, ndo anaingia mfate. Shalom, na hizo baraka uzipate.
Niaje pasi, manzi sumeni trojo. Kwani niaje, kuna go bro. Pole mtumishi, sija kwa sana kwa cellula. Makesha kibao na mchana tuko seminar. I understand, manze mtumikie ja. Lakini pasi na malizwa na njaa. Najua time kai ndio nafaa kupea God sifa. Ama naona hapa tu nafaa kusifa. Psalms 127 hapo kwa verse 2. And trust to God ata come through. Sa zingine ata delay, ata delay tu kiasi. Lakini akikamu, hatriki yake huwa ni klasi. Unakumbuka ukianza masamon pale kwa mabati. Saina kucheki kwa range, iyo ndio mabati. My private plane, while Buddha mina do vizi. Suti designer, Mark Jacob Louis V. Na si ati Buddha na kuonea. Nilicheki turnover kwa TV nyima billionaire.
Oh, niliona yo report, ili umaki plan. Do not store your wealth hapa duniani. According to Matthew 6, 19, I hope mtu wangu unanisikiza. Na pia, I understand your frustration. Umona testimony yangu, lazima pia ni mention.
Okay, Bible aside, leo ntadishi nini? Na maombi zangu, kwani stajibi walini? Ama upeleka zako kwanza na zetu wana holes. Buddha, nipatia number direct ya God.
Kwanza, jua patience ina go a long way. Niko na meeting na pasta nganga, wacha ni kuombe.
We wacha, yani napata this for less. Kila Sunday, ganji zinabebwa na G4S.
Uniombe aje, na life yangu imekwama. Leo napokea lawama, God damn it Buddha, I swear man. Do not mention the name of the Lord in vain. Yani unataka kuniken sababu uko able. Tusifanya story yetu kama Cain na Abel.
Wenda uko, fala hii hata usitake a step. Leta yo wale nje, na uniandikie ka check.
Ephesians 4:27, Buddha deduce. Yani mbona, uwache shaito waku use.
Shut up Buddha, shut up, Buddha shut up. Na, usalimia Yesu on your way.
James, next stop, kwa Pastor Nganga. Thank you.